Straight on the beats.
Baba, bariki natembea. Bariki natembea, bariki natembea, bariki natembea. Baba, bariki natembea. Bariki natembea, bariki natembea, bariki natembea. Mkombozi ninatembea, ninatembea. Amefanya juu tunaelea, tunabebea, tunabembea. Hapa town siyo pori, amibadilisha story. Mambo fit hakuna ngori, sorry, hakuna story. Rifarolu umalwa kijana, kazi mtaani kwa vijana. Pesa na wiri kwa wamama, kazi kwa haki na usawa. Ukutuliko, sio kama jana. Tuanzo hiya ya leo, siya jana. Baba, bariki natembea. Bariki natembea, bariki natembea, bariki natembea. Baba, bariki natembea. Bariki natembea, bariki natembea, bariki natembea. Mbiwa mugambo, istori fike ngambo. Huyu komando, amefanya kubwa mambo. Mebadilisha mambo, fisadi tike kando kirambo. Mbiwa mugambo, istori fike ngambo. Huyu komando, amefanya kubwa mambo. Mebadilisha mambo, fisadi tike kando kirambo. Wale wafisadi, tawe, wakabila, tawe. Tawe, tawe, tawe. Wale wafisadi, tawe. Ukabila, tawe. Tawe, tawe, tawe. Baba, bariki natembea. Bariki natembea, bariki natembea, bariki natembea. Baba, bariki natembea. Bariki natembea, bariki natembea, bariki natembea.
Yeah. Sauti hii ni sauti ya mwananchi ambaye hana uwezo wa kufika studioni na kurekodi. Kumwambia Governor George natembea. Asante kwa kazi safi.
It's straight on the beats.